ngihlale nkuqa amadolo ngithandaze ngicabanga abazali bami lapho bekhona esulweni ngihlezi nkuqa amadolo ngithandaze ngicabanga abazali bami lapho bekhona esulweni ngihlale nkuqa amadolo ngithandaze ngicabanga abazali bami lapho bekhona esulweni. Ngihlale nkuqa amadolo ngithandaze ngicabanga umalo wami lapho ekhona esulweni ngihlezi nkuqa amadolo ngithandaze ngicabanga ubaba wami lapho ekhona esulweni ngihlezi nkuqa amadolo ngithandaze ndase ngimemeza ugogo wami lapho ekhona esulweni mina ngikuqe namadolo ngithandaze ngimemeza umalume wami lapho ekhona esulweni. Besaphila abazali bami manje ayekho into engayenza sebangishiya bonke ngangihlala ngijabule. Besaphila abazali bami manje ayekho into engayenza sebangishiya nje bonke. Malo wami, baba wami, koko nangishiye namibo nomhlaba. Malo wami, baba wami, koko nangishiye namibo nomhlaba. Malo wami, baba wami, malume nangishiyela ngibono mhlaba.
Yeah.